Kati ogendo kunenya sitani na inga wea liyaku kemaya Nantabulirirwa bwe twaliyo nga mama leero ate kwosa badde bwa kirisi oyinza okumpa nsonga ky'omusajja kwe yafudde okukuweereza n'abaana olyoke okubesse mu kitya w'ekitoletole mu buwonya ttuntuzi bw'abakazi bajja lwaki olowoolezanga ku fronta page si buli lubuubi lwa buugi nti ebeera mpolwe omusajja yambuuzise gula ekibuuzo omusajja n'atuuka okubuusabuusa baana kale watinkuwuula ebintu n'okataga bwe bubiina mwe wajjanga weetaba obwo obutwakere ennyingira kirubu bwe ng'eyali nantebe wabufunamu ki omala ozisa ekibanja ky'omusajja ye bannange njagala okubuusa ani yasundanga gwe mwaddanga musamitte mbwolulala wadda na lubeere ng'ejjudde obugulo bwa uganda walagi kati wali okutwala luddawe lwaki tewagundeetera nengutereka ate kati olunno mmwe museka muki simanyi olwomulowo genda babalimba nze nduyita lwogo lukubwa basunzi ng'ojja weetanga ennyongeza y'eddoboozi ekwatwako buli aseesa yayagadde eriyo n'abanyumya buli kyaba yasanze kirowoozeeko bwe twaliyo nka maama ebiwu byayagala tebibaana ddoboozi bifuutukera mu ngeri ebeesikiriza ffenna bwe tusiima twefuula bayiya kanyaka nasikiriza kwensaba omukwano kati gwe bw'onooba okwatwa kukutu otyo mwannyinaze ogenda okufuuka yahe byebyomukoddaani mugula byabagamba teryasagitibwa mu sekendi handi nti naawe olaba bwe banywedde ne namutu basanyimu ennaku z'olubeererako twala ebyokulabirako ebyengeri bwetyo fenna tulaba ebizibu obwo obwannabigi bubeera kwatabaala obufumbo sinkambi ya mulabewo ebyo byewekyanga twabirabako dda eyo embeera nange gye ndimweka nguwadda ne mukwera kuza omuntu amanyi kyali wayigaana ebyawungo kale oswaza nnyo nnyo ngamba obuyisayisa obujja obwo wesaakulaba ku lujja lwa kitaffe bannanga omukazi omwera kuzaabeera mubinyo akiryosuza emisota mu nsonda z'enjeeka nkwate be bambulula obukonyengeri eyo kuba akafaananyi kiri kuweeweeka bannanga abantu abo basooka byabwe abantu bano basooka byabwe gwataatadde ng'awenyera onoomanya kiki ng'ajja kuwagikira mu baana atyaga kinjijinji nnyini ayonsa ebyekibulira byobyo muuza akanukange kafaanana eno baakuteza olubobbo ne kakumalayo ng'ajja yaluza omwana mu musaayi mwatavanga bw'atyo n'akulira mu bwebolereze mu kkubo ly'amazima temusibwa misanvu gye gyegibwatuka amawanga ne gasamala ebyo ng'omwana yatemye kitaawe ono yakutte nnyina oli yazadde mu mwannyina teri kyafujjo nga musaayi mu bulenzereze nzaalinga ennyo abaana b'endaku abeera mwana wa kibi omwebolereze bamulinza lw'olifa okuzaawula ekika kale ekyo kakitegeera omumpembe kyava abiisa atya wangu mwannyinaze ate abo abaana tubamanyigwe okyabiyita ebintu eby'olusaako abajjwa abatusazaane mu bibanja era buli afaziikwa mu kike akange kaakookaayadinya nno olujuju mwiru wabu ngenda kulima wa Na yekwe kunse nawe jora weka nota maso mulioga mbono veru cha Okutuhare vintu ngeri joro oza kwe ngene segunyu za muliro Muna okufuna obufumbo mama chigeze kukutebo mulimu Kukuzito weriro chaguli mitambo kukwaone kafuka kalimu Nogo mule yegu ya mwetwari yonka mama Aliguanga soyo tewali Jukira baba nono vya na miuma Tavali kugayo ugaro Neze ngo ya mwono vya na nite Zigendezi kufuku uwero Nea kuwa magezo kuno vya omsaja Tayafuwa mindi ya chikambugo Ya kujake chitiyo na kuwa chitiko Kugenda kutikarole ya mchanga Inga kunseno jora veka nudamaso Muga mbono verochia Okutuare vintu ngeri joro za kwe Kene nse kunju za mliro Kati ogendo kunenya sitani na inga We alia kukema ya kusanga wa Kunseno jora veka nudamaso Tuhare vintu engeri joro za kwe Nene nse kunju za mliro Kati ogendo kunenya sitani na inga We alia kukema ya kusanga